S1 on the board.
Exclusive from MalawiChoose.com. Another one.
The major music. Nante.
Si.
Ah. Original.
Beats by SV.com.
Ndiwe number one. Palebe number two. Umandi warira mundima. Kuposa kenu light. Ndiwe ndalito wanga. Sokumba zango.
Ifeti
makondana. Ngati mati ndikapu. Kumandi mazifusa. Love ya kui. Siota ngati mpira. Ndi mazifusa. Love ya. Ndiyo piti wira. Chifuka inye. Sindifuna love yota ngati makotani. Sindifuna love yota ngati chikoloba. Ndikufuna original love. Original love. Ndikufuna original love. Otikamba adopa. Mauwa sasa. Wachitatu arira. Sanga jote madzi, uchoka musima. Sanga jote madzi, uchoka musima. Kumani mazifusa, love ya koi. Siota ngati mpira. Nadini mazifusa, love ya.
Siyo pitiriwa,
chifuka inye. Sindifuna love yota ngati makotani. Sindifuna love yota ngati chikolopa. Ndikufuna original love. Original love. Ndikufuna original love. Original love. Original love. Original love.
Purchase your tracks today.
Original love. Original love. Sindifuna love yota ngati chikolopa. Ndikufuna original love. Original love. Ndikufuna original love. Sindifuna love yota ngati makotani. Sindifuna love yota ngati chikolopa. Ndikufuna original love. Original love. Ndikufuna original love.
Exclusive from MalawiChoose.com. Another one.